Fanny finish you say. Gogukhuleka sithola amandla amasha. Siwaphiwe kubaba osizele nge swila. Gogukhuleka.
Gospeljingle.com.